Sawirki lama cheng iona ilamo. Lamadajit o ebehei. Wajiri lamajit. Jitka ise iona jitka shaydan. Jitka shaydan kahanun sinye. O shaydan jit shayna ebem ki farahsane. Jitka shaydan usbala renye. Lankasto yarantis ila inti hatabr galay. Jitkun ya ki darayri jiri. O kana shaydan tadbadan ya jitkun ki hogamiye. Jitka shaydan aad. Aya inhunye. Lakin shaydan jit shay lanki rao narta ya lako warabye. Ebeheyna narta way inkitalagali in shaydan ihizbigis laki timbiyo. Unu maddi jit kan shaydan raano shaki makijiri inti narta galane. Oka maynin shayge jitka ise. Ise jitkis faylanye inkasto dad badan jitkun an raane. Ise jit shay aw ki rao ilanki rao berke ebe yaanin hogaamiye jannada ninka ki bishaareeyo yaana la fadee lankii iise jid shay in raao fadaw jidka shaydaan yaa an diide madii iise an koytaan rabbiga ruuhiis yaa hasiinsiiye galbigiina fayoobaade wana faysade ruuha eebe yaa tabar hasiinsiiye hasiin geliye madii jidka iise isinka diraaraasaan farxad yaa galbigiin ka buux samaas iise way ari an jidka eebe yaa ninka hanuuniye owka adsee ati iise ini an koyto fadaase ooba fadaase ini iise an koyto dowgii ki waran dowgii iibe jidkiis yaa raa'aase sidanna intii an barido yaa la koofadee oona dhato rabbiyow an walhun yaa samaayi dembigayna buux sami nahariis yaa koo baryee way aamini in iise isku tilaabta korshey an ki dhimadi inii dhatana la koo baahan yahay wana la koo fadooye inii jidka shaydaan mardanbe aan ra'ne laakiin walaa go'aan ki deeri in jidka iise raa'o walaa kaloo fadee in aawkay ad ahaato maddii eebe sidan la aan waranto si faylan yaa kindheege.